yagala
sanogamba unye unye
lwaki tongamba
nani
nga wankowa lwaki tombwira njulirira okuba omuwulu n'obufumbo bunteese mulaba makakunyirira nemugegomba abantu batudde ku nkato batudde ku lubabu abalaba mukazi wange toyinza buteegomba kyekito ekinyirira okufa effiga alina kyekisanira mumaka naye ekiri mu kamwake kigira paasi eyoja sikabulungi mubere kumere muri akusoza tumukazi yannemesa buno butono buva kwekyo ngejjera wanga nimukubumwa yali baddo muyombi nebbuba alina lingi abubira ebitasaana zumukazi yannemesa olaba bubira n'enkoko ze yantabula embuza zikuba mayinja ng'alaba ezeeyagala tuswala emikwano yaginnemesa buli gwalaba nkwanira bakazi bali bwoba tonsobola lwaki tonkwira nga tonsobola lwaki tonkwira nze mpoba ndininja munno nze nkupenga sibyampaka kyotosobola okija sibyampaka kyotosobola okisuula kabulungi omumwako nkukoye
nalwo olubeera lutalo wakiri tontuula ku mutwe ofune chukuyombia Mwemfuwa wawulire naku Songa wemba watunuza ritima Mwemfuwa kusanga goseka Olunda batubanga bayombi Emikoro wajine mesa Uli hunanga mpanira bakazi Emikoro wajine mesa Uli sawa netuswara Lumuwa swaza swaza Tugenze kumukoro bali pambaka Nza kalabalaba womugole Emikoro jidenda bulungi Wagendo kuje chwala Echari chumanyi chireta kitabu Chitamido mwenge chinywede deno kozi olaba Nendo kutunulako Weno swaki dengo tochalabwa Nendo kutunulako Weno swaki dengo tochalabwa Na yagala mbulire wansi Mwanti chumanyi boto wemuka Na ulira lui Orwambi kumukazi Njagala mbata ule Nango mambida watuwe vize Ezi vade meza Ezi abagole jemi goje tuluanya Abagole tukwira bakwire Labafabwe tuwe muka Ebu vate tuganyiri ruma Likolere uwezi sana Miroto chabuswala Obera mwafu wampisa
Ali mwafu wampisa
Kukumikiriza Kukumikirizo wangu la binji Teria kola ebitu kilide Mwana watu yovyo ya gala Na oli na vyo mkola Mundo vyata ya galo chimanyi Zempowa Dininja mundo zempu venga Sibia mpaka
Bovato nso
Choto sobolo chita
Wachito mvira
Sibia mpaka
Nga tonso
Choto sobolo chisura
Wachito mpoyesa
Sika
kukulisa wanomfuma Vintamie
Sika
Kulikatide nonke
Omu wako
Awa vinsenge
Sika
Omu wako goru
Omu wako
Sengambie tomala